喂喂喔，喂喂喂喂喔，喂喂喔，喂喂喂喂喔，喂喂喔，喂喂喂喂喔。啊，kila mtu na demo wake, kila 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 mtu na demo wake.Kila mtu na demu wake Mapenzi haya chagui masikini wala tajiri Kupata au kukosa ni mapenzi yake muumba Usiwasikilize wale nini wanasema juu yetu sisi Macho na masikie yako kipenzi elekeza kwangu mimi Katikati ya ukweli uongo ujitenga pembeni Wanapokuita changu dewa sijali mina wenajua iko siku tutafunga ndoa Watafunga midomo wataposikia na kuita wife na we wanita husband Watasema mchana na usiku watalala Watasema mchana na usiku watalala Watasema watachoka sisi bado tasonga mbele Watasema watachoka sisi bado tasonga mbele Wei wei wo Wei 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 wo Wei wei wo Wei 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 wo DJ JD Ventures TVB Double G Fanya mavitu mwanangu nifanya mavitu Nyomi 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 shinga Kila mtu na demu wake Kila mtu na demu wake Kila mtu na demu wake Kila mtu na demu wake
Pendekeza kati ya usiku na mchana ni muda gani unatufaa sisi wawili